nagulawo biri kumi na mukaga mukiseera kye nagulirawo lwaire nejjawo nali mazoyu w'omusenyu mazoyu w'amataafaali ne bajja ne batugamba ebintu ebyo buli kyokoleddewo kuba bakibaze tetukkirizibwa kubijjawo naye kaakati saawa ya kaakati omusenyu gwange n'amataafaali bigenda bibula tebikyaliwo nali nsimye omusingi tebiriiwo mayinja baatubala ne batugamba seeti bagenda tuwa pakaka tubadde tusaba abeesijaala mutuyambe kuba awantu waffe twagalawo ebbanga ddene tumaze emyaka kati giri etaano kumpi n'emyezi nga munaana tetulina wadde kintu nti kiikino okuva we baamala okubala tebakomangawo teri wadde kukomawo nti kukuno kujja kwebajja nti oba bajje batugambeko kiikino
zinagula ttaka lyange lyakuteekako kayumba kange nakubeerawo nabwana bwange ndi mu muzigo bankulusanya buli kaseera so nga ate saawa eno kasente akatonotono kenfuna nandibadde nateekawo akayumba akatono oyo kandibadde kabi katya mu ensula ettaka lyaffe baatugaana oddikolerako kakati ate n'obuvuyo bweyongeddewo empanyi baazikulamu osanga oli ayingiddewo tolina bw'omukwatako bagamba weesigereerwe.